maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay. Dad badan oo shacaba ayaa ku shahiday duqimo ka dhacay marinka Gaza, iyadoo ay kooxaha muqamada Falastiin ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka dhan ah cadowga Yahuudda. Duqimo aad u xooggan oo xagga cirka ayaa waxay ciidamada Yahuuddu ka geysteen deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsan ee Gaza, waxaana ku shahiday duqimaasi 10 ruuxo shacab ah, iyadoo ay dhaawici kala duwan soo gaareen kuwa kale aad u fara badan. Magaalooyinka ay ciidanka Yahuuddu ka geysteen duqimaha saacadii la soo dhaafay waxaa ka mid ah Khan Yunis, Ash-Shajaaciya, Beytilaaya, Rafax, Jabaaliya iyo Nusayraada, waxaana dhammaan duqimaha halkaasi ka dhacay ku shahiday in ka badan 22 ruuxo shacab ah, halkee dhaawici kala duwan soo gaareen kuwa kale aad u fara badan. Dhanka kale, degalyaanada Al-Qassam ayaa waxay maanta fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu bartilmaameysaday ciidamada cadowga Yahuudda. Howlgallada nawciga ay maanta fuliyeenayana waxaa ka mid ah cameliyad istishaadiy ah oo lagu bartilmaameysaday ciidamo ka tirsan saynad Yahuud oo ku sugnaa magaalada Beit Xanuun ee waqooyiga marinka Gaza. War rasmi ah oo ka soo baxay kooxda muqamada ayaa lagu sheegay in howlgalkaas uu sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamada cadowga saynad Yahuudda. Ciidamada Ruushka ayaa la wareegay tuulooyin horley oo ka tirsan dalka Ukraine. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadooda ay la wareegeen 2 tuulo, mid ka mid ah ku taala gobolka Kharkiifa, halka mid ka mid ah dhacda bariga waddanka Ukraine, iyaduna madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wada hadallo la yeeshay ra'iisul wasaaraha Slovakia Roberto Fico oo booqashan hore loo shaacin ku tagay Moscow. Wasaaradda ayaa bayaan soo saartay xadii shalay ku sheegtay in ciidamada Ruushka ay la wareegeen tuulada Lazovo u dhow magaalada Kubyansk ee bariga dalka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa isbuucyadii la soo dhaafay waxay diirada saarayeen la wareegitaanka tuulooyin iyo deegaano ku yaala bariga dalka Ukraine. Hoggaamiyaha mucaaradka Yahuudda ayaa sheegay in Netanyahu uu wiiqay xabad joojinta Gaza. Yair Lapid, hoggaamiyaha mucaaradka maamulka saynad Yahuudda, ayaa Netanyahu ku eedeeyay inuu xagaldaacinayo dadaalada nabad ee gobolka, isagoona tilmaamay Netanyahu uu yahay mid carqalad ku ah dadaalada caalamiga ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka walaacaya marinka go'doonsan ee Gaza. Yair Lapid ayaa mar uu wareysi siinayay idaacadda maamulka saynad Yahuudda waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Yahuuddu uu yahay mid qayn ah oo aan marnaba doonaynin inuu dhacay si xabad joojin ah lagu soo daayo laystayaasha Yahuud ee ku jira gacanta kooxda muqamada Falastiin. Dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka Yahuud ayaa Netanyahu ku eedeynaya inuu surta ku sameynayo heshiiska uuna halis gelinayo nolosha maxaabiista Yahuud ee ku sugan Gaza. Mareykanka ayaa ka walaacsan Iran ay soo saarto hubka nugleerka ee sida daran wax u gumaado. La taliyaha amniga Mareykanka ayaa ka shanaqariyay inay ka cabsi qabaan in dowladda Iran ay ka baxdo ballanqaadyadii ahaa inaysan iminka samaysan doonin bam nugleer ah, isagoona midaasi ku tilmaamay inay halis gelini karto maamulka saynad Yahuudda. Jogsilifon oo ah la taliyaha amniga ee Mareykanka ayaana wuxuu intaasi raaciyay in maamulka Trump uu haatan walaac xooggan ka muujinayo in Tehran ay ku dhaqaaqdo samaynta hubka nugleerka ee sida daran wax u gumaado, waxaana uu tilmaamay inay u baqayaan mustaqbalka maamulka gumaystaha Yahuudda ee dhulka Falastiin xoogga ku haysto. Wargeys ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaana wuxuu sheegay in Iran ay macquul tahay inay samaysato bamka nugleerka ee sida daran wax u gumaado. Dhallinyaro Falastiiniyiin ah ayay ciidamada Yahuuddu ku dileen magaalada Al-Qudus ee dhulka Falastiin. Booliiska maamulka Yahuudda ayaa waxay magaalada bareekeysan Al-Qudus ku dileen dhallinyaro Falastiiniyiin ah, kuwaas oo ay ku eedeeyeen fulinta weerar mindiyan ah oo kala naasaynad Yahuudda sida ay taminayso idaacadda gumaystaha. Ma jirto wax faahfaahin ah oo bixisay idaacadda Yahuudda taasoo ku aadan dilka loo geystay dhallinyaradani, balse waxay sheegtay in ciidamadooda ay ka hortageen iyagoo aan soo bandhigin wax cadeema oo la xidhiidha eedeymaha loo jeediyay dhallinyaradan ay ciidanka Yahuudda ku dileen magaalada Al-Qudus. Wararka caalamka dhegeystayaal caawa waa naga intaa.